nikiwa milele mbona. I like that, I like that. Tukuza Barikiwa milele mbona. Nilizo Wanishangaza, wanishangaza, wanishangaza.
Ooh.
Wani shangaza wa.